Shororke son tayyaro te maltotati in gamole walta daldala dunya magala New York ke saf gamo wajira ministry tisa United States yukan pentagon asandar Washington jiru egalelani waggotin digdamni dabrani jiru waransa wana chibod Afghanistan ifraq kesati tifufan kesati tajajiloni egum safayya kennaman kawaransa wan kabro kami yuj ala lubbuna mabararani jiru. Carol Pearson tajajilowana kanake sato kutifule fachuran gabata kendesite bafkaru tudeesa
yemudu batide benese inalallu foya umsi karako richati nargame yali lubbu warrem warana ratimada ani dua olchu dafi tasifa merrai gargarsi iga dangalaje udabu wallansi dukuba mada wallansi goga kuncae idotide bisu inni ammana mahundafi gargarajiru kanjalqabame walwaransa addunya isalamma farrat lola iraqi fi afghanistan irra wantigu dambaratame loltonni inni sani dangalaajiru hakka hindune gochu dandawuda akabektonni warana jiranitti loltonni lola ke sattimada ani arkisa detamni kallubuni sani bararamu dandawuda dangala insa igatin duudafi daqiqa lamatuga Dr. Josh Lipp, University Carolina Kibbake Sati, Barsisa Wae Korichati. Warana Carolina Kibbake Sati, Sadarka Kolonira Rajiru. Dula Iraq Efi Afghanistan Rati Hirmataniru. Warani United States Bekumsa, Iga Angala Ajiru Itin Abu Guddifati Rajiru.
We've developed bandages with clotting factors on them to put on the wounds, which were big advances.
Bandeji bakamada irratihidane iga dangalaw abu dandaw ojjaner tarkamfi guddada jedan bandeji ngosa hararano jetame lubudu arra bararajira jeda Andrew Turner nami akata fayadama bandeji barsisu.
Only did it save lives in Iraq. I mean, there was almost like literally 180 turnaround. It started to save lives in the civilian sector too.
Akakanan kan lubbun bararamu dandae Iraq kesati kofamiti civilote kesati si lubbu bararajira jeda Barumsichi barumsa iga dhaabuu jedham. Saganta barumsicha kan kennamu warana United States fi koleji ogeessummaa baqaqsanii hodhuu keessatti. Saganta barumsa kanaan namoota miliyoonii lama ta'anii leenjisuudhaaf karoorfatame. Akkaataa namoota madaa'anii dhiigni isaanii dhangala'aa jiru ittiin gargaaranu baratu.
So sadly we're seeing, you know, a lot of wartime type wounds with high caliber ammunition and
akkaataa nama gaddisiisuun madaa'inni dirree waraanaatiin wal fakkaatu as United States keessatti mul'achaa jira. Dhukaasa jilmaatu raawwatamaa jira jedhu Dr. Josh Lipp. Waggaa sagaliin dura muddee 12 bara 2012 kutaa biyya United States Connecticut keessatti namni qawwee hidhate tokko mana barumsaa sadarkaa jalqabaa Sandy Hook jedhamutti dhukaasa banee ijoolleewwan 20 dabalatee namootan 26 ajjeese. Akka qorattoonni jiranitti namoonni caalaan balaa kanaan du'an kan du'uun malle turan. Dorgommii maaraatoonii magaala Boston keessatti taasifame irratti boombiin dhooyee namoonni sadii du'anii hedduun madaa'an. Balaa kanarratti namootan hedduun hojiin dhiiga dhaabuu isaan raawwatanii baay'ee dinqisiifameera. Wallaansa yookaan gargaarsa dhiiga dhaabuu akka jirutti akka gaariitti waan jijjiireedha. Jedan Dr. Josh Lipp.